entanda ya Buganda nanta kwa buomi eyo mu studio ekomekereze dwa mu chiche kesezo olwalero oluvannyuma lw'okufuna abaziro omukaaga abagenda okutikkirwa abagenda okuvuganya mu lubiri nga 3 mu lumu December okufuna ko muzirambazira ngo mwaka 2025 abazira abayiseewo mu kire kikesezza olwaleero yenna munnabutambala Ssewanya na Matthew muzzukulu wa jjajja Kalibbale yeddira enseenene ne munnakyaggwa Entojjo David muzzukulu wa jjajja Bambaga eyeddira entalaganya ate bo bannaabwe ababiri okuli munnasingo Ssemanda Joero muzzukulu wa jjajja Kyeyune ow'ennyonyi Nakinsige ne munnabuddu Kizitottone muzzukulu wa jjajja Ndiira mu Birugabungo ow'emmamba bo bawanduseemu. Abazira abana abasoko kuyita mu wiki ewedde ye munnakyaddondo Mukoza Julius muzzukulu wa jjajja Katongole Mugatte yeddirente munnamawokota Nannyunja Asifa muzzukulu wa jjajja Katumba Mulege ya Mugeme yeddire Nkima munnakyaddondo Basajja Mivule Yohana nga naye muzzukulu wa jjajja Katumba Mulege ya Mugeme yeddira Nkima ne munnakyaddondo Nsobya George muzzukulu wa jjajja Walusimbye yeddire Fumbe. Muzzukulu wa Mugema Sali Damascus omu kubatestesi wa programu entanda ya Buganda tubuli denti ya mameganya betabye mu ntanda y'omwaka guno bolesezza omutindo omulungi ennyo.
Entanda ya Buganda 2025 ebadde ya njawulo nti ebaddemu abakugu ennyo bangi. Waliwo entanda ya Buganda gyekibeera nayo n'olabanga bagamba naye mulimu abantu nga basatu ab'amaanyi eno naffe yatulema okutegeera ow'amaanyi n'atali n'olwekyo ekika ky'entanda ya Buganda gye tubadde nayo. Ekyokubiri twebaza Katonda nti abameganyi babadde balamu okutuuka ku ssaawa esembayo.
Sali Damascus era asinzidde wano n'awabula abazadde bongera okuweerera abaana baabwe kubanga entanda gy'eraga egenda kaluubirira nnyo abantu abaagala okugyetabamu nga tebasomye.
Kubiriza abazadde muweerere abaana. Entanda ya Buganda gyeraga maaso teri kalulu ka muntu atasomye okuyita entanda ya Buganda. Kino nkibabulira bukyali kuba tetuyinza ate kukola nga tudda mabega nti tuteekewo omuwaatwa gundi yagaana okuweerera omwana we naye ajja asinge mu ntanda ya Buganda. Ebintu byonna jja kubisanga mu geography, physics, chemistry, Luganda, linguistics, byonna grammar, mathematics ojja kubisanga mu myaka egijja entanda ya Buganda ekyuse.
Programu entanda ya Buganda egenda kukomekkererezebwa mu lubiri emmengo mu nkuuko obwaguuga ey'omwaka guno nga 3 mu lumu December era ng'entanda ewagiddwa kampuni y'essimu ya MTN Uganda nga bebavujjiriza abakulu n'essomero lya Timuna School e Kasana Luweero.